top. Select a chaser doba once from the top. Whoa.
Don't you mame, don't you mame, don't you mame.
Tunisia speaker, we mash it up. Fire, we light it up. Whoa.
Don't you mame, don't you, don't you mame, don't you mame.
Tuko tao, CBD kwa penthouse. Wanadhani CBD ni guesswork. Lakini jua bidi tunazoza. Nani magrami tundo tunangoja. Donjo maber kwa mdomo ni kuber. Na doba joni mwaki ukipenda imeliel. Napendwa na mapeng na wote joni ten. Nikikusalimia unanijibu tu maber.
Napenda,
napenda vile magala wamekuja wamebeba.
Napenda,
napenda vile mamanzi wamekuja wameiva. Ikibamba sana basi bulito. Select a chaser doba once from the top.
Donjo maber, donjo. Donjo maber, donjo maber.
Tunisia speaker, we mash it up. Fire, we light it up.
Donjo maber, donjo. Donjo maber, donjo maber.
Makwela na majaji wanazituka. Stare ubamba sana bada ya mboka. Masanse watiaji tuda watuka. Salamu wanga moja na ni top shota. Originali, ofla wanga mkali. Ninasumbuga town baka mashinani. Kolabo na iani, ande mtaani. Wakiuliza wambia tuko CBD ndani.
Napenda,
napenda vile madem wame kuja wame beba.
Napenda,
napenda vile makwela wame kuja wame iva.
Ah, ikibamba sana basi pulito. Select a chaser doba once from the top.
Dojo mame, dojo. Dojo mame, dojo mame.
Tunisia speaker, we mash it up. Fire, we light it up.
Dojo mame, dojo. Dojo mame, dojo mame. Dojo mame, dojo. Dojo mame, dojo mame.
Kuni ni timonga uno e yewa yogo lobanga na timija yuaji e penyonge mamo de tana nyobe.